Premium.com.
James Kelly.
Inakumana na muzimai wina okongola. Alani funza hati chimzikedi ni yako motoka.
Hey, ni yanga mai.
Urachita kwino kule melo gari mwana iwe.
Sure.
Amuna banga anali ya manager kubanki kare.
Uh-huh.
Anachita nitaya notenga mamilioni.
Mama.
Kukunda sika na lomba na mpawa apiri.
My God.
Anangala chape na chikondi cha wapiri. Sembe ni mawa nyadila apirine. Sembe ni mawa mekela apirine. Lomba njala ya mchiuno. Inapaka ni njala ya mchiuno. Apiri ama. Apiri njala ya mchiuno. Njala ya mchiuno. Zilile ngoma. Zilile ngoma. Zilile ngoma. Zilile ngoma. Ninakumana na mdala wine mwe very handsome.
Oh yeah.
Anayambo ni danda uli. Mishimiso zangolila.
Osalila malume. Zinalibuanji.
Ikali panchito mukazi wangatenze bwino bwino. Kunicho sanchito vintu vose valubana. Inawana waviri. Analeko nipasa na ulemu. Aleta wamuna munyumba yanga.
Nikakambako ni kutukwa niwa.
Nganuze chinji, vindevu vati. Kula nalume la chuma. Uzo sunga mnakazi, usati mweo mulimu.
Sembe ni mamu nyadila make uyu.
Sembe ni mamu mekela dona uyu.
Lomba njala ya mchiuno. Inapaka ni njala ya mchiuno.
Amayawa, amai.
Njala ya mchiuno. Njala ya mchiuno.
Zilile ngoma. Zilile ngoma. Zilile ngoma. Zilile ngoma.
Chipata number one.
Wamboki.
Chipata Express Girls.
Man P.
Davido Dodo. Ako Chipeta. Mr. Mulongo Tibanda. Peta Uke. Yusufu Miracle. Josia.
James Kelly.
You know we're straight from Chipata City.
Sorry. It's high levels music.
Downloaded from ZSnares.com.